This is an MUT Radio podcast.
Beshoka mnandi ke bethi ke ngiyekele right here in MUT Radio, specifically MUT Interfaith. Kanti ke bakhona ke nakanjani la endlini zomsakazo. Ngiyathanda nje ukuthi ngaphandle kokuchitha isikhathi ngibanikeze ithuba lokuthi ngibamkele ngendlela ke bright la emsakazweni ethola amandla kakhulu. Ngiyabingelela nje ngiphinde futhi nginamkele emsakazweni wethu onamandla kakhulu.
Yes.
Kwaya.
Sanibona.
Hallelujah.
Sanibingelela abalaleli emakhaya.
Amen.
Balomsakazo wala ekhaya iMT Radio.
Yes.
Sina ke singumlazi gospel choir the original.
Mm.
Yes, jabula kakhulu ukuthi isimemile namhlanje.
Yes. Siyabonga kakhulu. Bakhona nje baningi. Ngiyamthemba kuNkulunkulu ukuthi mhlambe uzohambela nje inhliziyo zabo zibe nayo leyo ntando ukuthi ke basiphe nje umucu from nje the original. Bachazile nje bathi nje they are umlazi gospel choir the original. We are hoping ukuthi ke bazosinikeza nje umucu be original nje benje la emsakazweni wethu ke onamandla kakhulu. Angazi ke noma bazosinikeza manje noma bazosinikeza mhlambe after i-interview yethu esizoba nayo ke namhlanje. Noma nje angithi abasinikeze nje in the middle of our today's interview. Ngiyathanda nje ukuthi ngikubingelele zwe as umphathi.
Umphathi.
Bayamhleka, ngiyacabanga ukuthi lapho khona la eclasha khona lapha kasi umphathi.
Umphathi omncane.
Oh, umphathana. Kukhona umphathana, kukhona umphathikazi. Ngiyakubingelela nje emsakazweni wethu. So ngiyacela nje ukuthi usichazele nje usibeke ukuthi yaqala kanjani iqembu nje lonkana, mhlambe ke yipi indlela enenza ngayo ukuthi ke ngigcine ke seni yilesi sibali eniyiso namhlanje.
Ivijini kwawo ukuthi kuzisa ngoba nisibona nje sabantu abasha sonke.
Yeah.
Kwawo ukuthi siphume kulezi zinto lezi eseyigcwele manje la emhlabeni enjengoma drugs kanje. Idaka ngizobala zokuthi nje idaka manje.
Yeah.
2016 iVision.
Yeah.
Iqala. But ke kwaba khona inkinga zaba khona endleleni. Kule management adispect.
Oh.
Yes. So sathola umphathi ke omusha. Sa rebranda. Obese somlazi gospel choir the original.
Oh, the original. Kusakhona lo yamphathi lo wa before kwakusayi gospel emlazi gospel choir nje uhamba ward. So nabona ukuthi i perfect will of God noma ke ngokwentando kaNkuluNkulu kwakumele vele ukuthi ahambe lo mphathi lo mase kusala ke ngokwentando kaNkuluNkulu the original. Ngifuna nivume la emsakazweni anise mangabe ulalele.
Kunjani impela?
Hayi, kuyazwakala kakhulu. So engifisa ukuthi ngikwazi is there any mhlambe challenges enike nahlangabezana nawo nisahlanganisa ngaphandle kokuthi ke kuke kwa nomunye umphathi mhlambe ama challenges like ngiyabona ukuthi nibaninga kukho easy ukuqala igroup nabantu abahlukele kunama commitment esinawo empilweni siqhamuka futhi nasendaweni ehlukile mhlambe akhona ina ama challenges nibhangane nawo kungenzeka ukuthi khona ofisa uqala naye iqembu lakhe but then kunezimpi ahlangabezana nazo mhlambe ke nibe nawo yini and nama overcome kanjani.
Okwamanje akukho engakusho ukuthi khona esisanenkinga lakho.
Shuthi ukuhlangana kwenje kwaba smooth.
Engakusho manje ukuthi umphathi esinayo uyayithanda lento esiyenzayo.
Oh yeah.
So yonke into ibalula uma uyenza ngothando.
Oh okay, yes. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amabandla niqhamuka kuona ibandla elilodwa noma nje nihlangane njengabantu abasha but then iy'nkolo mhlawumbe zihlukile and nendlela encula ngayo niyayikhava izayoni, niyawakhava amapostoli, niyabakhava abasindisiwe. Ikanjani nje umculo wenu?
Uversatile umculo wethu kodwa sigxile kwi-gospel a cappella.
Oh wow.
Yes.
Thank you so much. We are carrying on with our interview. Bekhona ke la ama guest wethu anamhlanje evela ke emlazi esemlazi.
listening to MUT Radio.
3 minutes after the hour of 11 here in MUT Radio Shape and on the Future. Ngatikenje, this is MUT Interfaith with Unobuhle Wakwagoba. There was Umlazi Gospel Choir, behlabela nje using their beautiful voices. Khonala endlini zomsakazo. We thank the Lord ngentshisekelo yabantu abasha. We believe ukuthi ke ongenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. So konke okuhle sikwenzelwa ke ongongcwele kaIsrayeli, uNkulunkulu ohleze ibongweni sikaIsrayeli, ongomdala ke wezinsuku, uNkulunkulu ophezu konke. We thank our Maker, we thank our Creator, we thank our Father, we thank our Redeemer, our Sanctifier, our Savior, the God of Gods, the King of Kings, the King of Glory, the King of Salvation. Jehovah Alpha, Jehovah Rapha, the Lily of the Lilies. There is our Lord Jesus Christ of Nazareth. Kanti ke nje ngiyathanda ukuthi ngibanikeze ithuba ngezwi lobuhlakani, the word of wisdom, abangathanda ukuthi nje balitshale kubalaleli bethu be-MUT Interfaith emakhaya. Ngiphinde futhi nginibingelele, nginamkele emsakazweni wethu onamandla kakhulu.
Yebo.
Amen.
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 Inkinga yami angiyena umuntu okhuluma kakhulu nokukhuluma kuyangihlula.
Amen. Awuyena umsakazi.
Ehhe. Angiphiwa nje ukucula, Nkosi.
Shuthi waphiwa ukwenza, akayena umuntu wamazwi amaningi.
Ngikwazi ukukhuluma.
Ngiyathemba ukuthi bakhona-ke la umuntu othi mina ngumuntu wamazwi. Phela iy'khali azifani.
Yisa siphathe sangi khale ifanayo.
Eliphi nje izwi ngicela nje nombani nje ozovela nje agxoma nje ahlale kwi-mic izwi nje noma nje izwi lelo noma izwi lenkosi nje angawuqedi iminithi izwi of wisdom azolikhuluma kubalaleli emakhaya. Angisabathembile ama guests amanamhlanje. Okay. Sizophuthuma ke siye kwimniningwano yethu ke yanamhlanje yamagest. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi uyathanda ukuthi ke bakunandisele umcimbi wakho, uyathanda ukuthi ke nawe uthole ukuthi ke ngiyathanda ukucula but angikwazi ukuthi ngingahlanganyela nobani, but sebengivumile ngoba phela mhlawumbe awuzile ukuzofundiswa from scratch, kodwa ke funa ukuthi nawe vele ungumuntu ocula, kodwa nje ubungazi ukuthi ungacula nobani noma ubungacetiswa ngobani, udinga imininingwane. So ungakwazi ukuthi ke uyithole isikhathi ke sayo manje. Ngiyacela nje ukusipha umniningwano and also your music ukuthi uma ngabe khona ofisa ukuthola ke angenza kanjani.
Okay, ngicela ukuqala la kunesingili nje ezophuma.
Yeah.
Mad Andy.
Okay.
I-date mhla ka 3.
Okay.
Kunovel. Yes.
Yes.
Ithithumela.
Mm.
Futhi ekukhulumeni kwayo ukuthi ithumela lona gama ke leli esolishiya namhlanje.
Oh yeah.
Sithi uNkulunkulu akathumele ingilosi zakhe. Sizosikhipha ebugqilini lokhu esikubona ngoba sibancane kodwa siyawenza amaphutha endleleni.
Yeah.
Kodwa siyafisa ukuthi uNkulunkulu nonomba osenkingini njengamanje ambize.
Yeah.
Acele kuyena konke because akekho omunye futhi uyena yedwa khona.
He is the only Redeemer.
Yes.
Uthi nje akacela okuningi i-title yom music izi nje thumela. May the Lord send his angel to circulate them and also ingelosi nje ukuthi sikwazi ukuthi ke zibaqaphe endleleni yonke to the perfect will of the most high our Father. So thank you so much for the word of wisdom. Now ke sicela imniningwane ukuthi ke ongathanda ukuthi ke naye asizakale ungakazo sizakale kanjani.
Yebo, inamba ithi 065
065
88
05
05 087 087.
Yes.
065 065 88 88 05 05
087. Usizwe Mdletshe. Ungazi ukuthi inamba le egcineni ithi
087 08 087.
Okay, thank you so much to Umlazi.
Na Facebook uyakwazi.
Amen.
As Umlazi Gospel Choir the original.
Oh yes.
TikTok sikhona futhi.
Yeah.
Kathi konke nje ama social platforms akhona siyatholakala.
Yes. Bamthola as Umlazi Gospel Choir, the original.
Yes.
Okay.
Siyabonga.
Oh, thank you so much. Uthe nje yonke ke ama digital platforms batholakala ke nakanjani. So there was Umlazi Gospel Choir ubukhona ke namhlanje. If uyabathanda and uyabona ukuthi ngempela ngiphuthelwe ishow ya namhlanje, ishow isuka iphinda ke nakanjani from 10 to 12 ebusuku, ukwazi ukuthi nawe ke ube ingxenye yayo yonke into eyenzeka. Mhlawumbe ngiyenzeka ubu senkonzweni or you were committed to other things, so your chance will be from 10 to 12 namhlanje ebusuku. We also got a channel on our WhatsApp as MUT Interfaith. There you follow kwazi ukuthi ke nawe ubingxenye ama conversation, ubingxenye yayo yonke into sikuyenzeka la we MUT Interfaith every Sunday. So phuma ngengoma yabo ethi ke ngiyekeleni. After that we'll be taking the word of wisdom with Usbu Zindela.
This is an MUT Radio podcast.